kun Radio Sagale America. Radio Sagale America with Ataka Bagajimatat, Galgara Kesa, Salama Waraka, Jelkabaga Sarsadit, Metr Bandi Digdemilama, Digdemishan is Sodomito Correct, Washington DC Ra, Kadabarsu Sagantafan Romo, Amajelkaba. Gifatota kenya jalatamu fagof yoda radio marsa internet is satellite dan saganta kenya dufajir tan martinu nagomin kenya baka wanjir tan itisinada kabaka moltan wita ta chamsa digdemi toku barakumala maf digdemi toku akala kopsa tiopia timmo chamsa kuda sadi barakumala maf kuda sadi kesu mesan kesan rani na moda anditi saneti United States murte jenno kalesa basen motumman itiopia adibili summa ummata tigrae fi Amun Nigron Waransa Tigray Kesa Tirmatan, Akalulat Aban, Mirgotana Moma Kakabajan, Gargarsana Moma Faka Karasak Anifi, Kwarannach Abinsa Mirgana Moma Chitigge Samwaka Gargaranga Fatejra. Basi Dollar Biliona Furif Abtijani Jarama Kajiru, Hitalaga Baya, Kusa Sa Gara Cubic Metri, Biliona Kura Sadetif Abti Afritol Kasudaf, Yeroro Batu Fukesa Bishan Cubic Metri, Biliona Kura Sadif Abtishan Akakufa Mufjiru, Ministrin Imala Ethiopia Kade Sabek Zejra, Matrinis Akakarati Morming Abdedu Batejra Ministrich. Katorbani Tiromara Jimatat Esinu Kopi Labatara Timmo Ethiopia Kesat Gama Filmi Kope Sutin Sochi Gudadu Bartoni Goranif Jijia Masan Agar Sisaniratti Hayyud Immakana Koratef Ogeti Filmi Tokode Esina Kannenif Kabroda Fagat Umra Saganta Kenya Artin Wali Inturajin Daggif Fatota Kenya Producer In Tamsasa Ranu Gusu Tamre Tamsasa Internetif Media Wasumaka Kendesu Tumute Gittigameti Oruf Garatu Jubetan Sindabarsa
Atamoltan Oduna Mafk Amukuno. Embassy in United States can finfinajru if Sabasen Motuman United States Ethiopia Kisatakanar Gaman Kamon hit atanijran, Ujetuta Gargarsana Momaf Egum Sakagur and Gafatejra, Jera. Motuman Ethiopia Sawasa Gargarsana Moma Dabalate, Nagenya Lambi Woni Merkane Sugamalalink or the Olana Kaba, Itidabalur Anisk Amon hit atanijran, Serana Moma Kasaraka Adunya, Kabajuk Abuja Ivsikun. Amun hit atankun, gargarsi dank atokomale itifufinsan, kanen gargarsa barbara nakarak abuguchuk abajat ejra. Halat eny umame, Mrs. Sanson, ujetota michota USAID, gamoji, tamben kesat, ebira digdemi sadet, loltota air traffitiopian adjefamu, tigraira gabasa mejra. Kanen ijan argan akev sanit, office hayu, srit ujeta gargarsana momata u itime, waranan utuna jefamindra, lubusa akol chanif, kadate ture. Hadla kasiyo jeton nigar garsa, wiyaguyan Ethiopia ke sainna ujetan nagaf nageni na anno sana kada demusa kasmas rakon na momaf mirga na mahammata ademusa mulisa kanen tajajla gar garsa na moma kenan lubu na ma olchuf jet kanen addruma ujetanif lubu sani abanif kabajak amna jeraifsich motumani Ethiopia jecha ujetto tagar garsa ratra wata mebalale fachuan koran nagi gese kanen tigafataman murti takat esule gafan na jeraifsisun. Motuman Ethiopia, Dibilisuma, Mata Tigray, Kanin, Walitibu Insanano, Tigray, Kesatramatan, Martinu, Dubi Folver Badu, Abani, Mirganama, Exisu, Akasmasker, Garsanamoma, Dank Atokomale, Dandin, Akasak Amuf, Himanafit Insak Abatama, Gigesam Ilajse, Eatef, Koranan, Walabaka, Gigefam, Waligalten, Akajrat, Kagafa, to Congress in America, Yadamurti, Esejra. Yadimurtikun motumma Ethiopia of TPLF giddu kajru muddamsun siyasa gara walitibu insate chawusaf hukara sivilo tarrat ofamus chimse balale fata. Yadimurtik yad, lultoni Eritra Ethiopia kesa akkabaan kagafatu yotaw walitibu insate graya kesa hata tamana karabat kamutin walitibu insa sana kesa jiran martinu mirganama eguf akka hujjetan yadachisa. Itidabalut anis abni America kasarna walitibu insusun akkad abatuf akkajajabe sana kasus gargar sana momaf de girsa kagudan gafatejra yademurti Congress United States braken namisun magala makale kesa bati bitote sadar bek abe namona korana virus ifutatan ibarra harkiso domitorba virus ichank abamu wajirre gumsa fayana no tigray bek sejra wajirichi magala tikesa hanga ammat namoni kumadigdami sadi talali virusi corona fudachu bek sejra Koran naf talal linkun magala lenan no sana kabro kesat gegefamuf karofamunille ibsamejra. Kannen hospital aider kesat talal lisa nafur ataturan kesa ubutasfu takka hawasichi ilaalchinni covid 19 kennu xiqqoodha jedhanii guyyoota xiqqoo as garuu namoonni malattiin ofirraa ittisan gargaaramuu jalqabuu isaanii arguu isaanii dubbatu. Talaalliin sun kennamu innaa eegal hospitaala Aayidar keessatti guyyaatti namoonni 10 qofti fudhataa yoo turan yoo ta'u amma garuu hanga namoota 200 ta'antu tallaalamaa jira. Ogeessota hospitaalichaa bira ragaan argame akka ibsutti hanga kaleessaatti namoonni 3000 talaallii vaayirasii koronaa fudhataniiru jedha Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Konkolaataan gargaarsaa fe'an akka hin sochoone dhorkamuuf konkolaataawwan naannoo walitti bu'iinsi jirutti ergaman qabamuun gargaarsa namoomaa Tigraay keessaaf daandii argachuun rakkisaa ta'uunsaa ibsamee jira. Sakatta'iniif yeroo mara eeyyamaaf aangawoota naannoo yookaan waaltaa ajajaa gama kaabaa biraa mirkanuun akka jiru gaafatama. Gareeleen michoota ta'an kanneen gargaarsa midhaan nyaataa raabsan yoo xiqqaate aanaalee 25 dhaqqabuuf rakkisaa ta'uu ibsanii jiran. Sababa walitti bu'iinsa jiruun hanga ammaatti uummanni 2,000,000 ol ta'u qe'ee ofiirraa yoo godaan erga baatii bitootessaa qabee uummanni 1,500,000 kanneen gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan keessaa uummata 1,100,000 qofaa dhaqqabuun danda'amee jira jedha ibsi jaarmee gargaarsaa katakummaa mootummootaan ba'e kun. Yuunaayitid Isteetsi uummata kana deeggaruuf doolaara 1,800,000-1,530,000 hanga xumura baatii kanaatti gumaachuuf ka jirtu yoo ta'u hanga xumura baatii adoolessaatti doolaara 2,000,000 kenniti jedhamee eegama. Caamsaa 10 gaanfa Afrikaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi innaa Itoophiyaa daawwatanitti mootummaa tokkummaa mootummootaaf aangawoota gamtaa Afrikaaf qaamota siyaasaa akkasumas dhaabolii gargaarsaa waliin mari'atanii jiru. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin illee Asmaraa keessatti wal arguudhaan loltoonni Eertiraa battala Itoophiyaa keessaa ba'uun barbaachisaa akka ta'e cimsanii yaadachiisaniiru. Gama biraan itti gaafatamtuun dhaaba gargaarsa misoomaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawar beela hamaa walitti bu'iinsi uumeen uummata Tigraay 1,500,000 ol ta'u gargaarsa namoomaa isa barbaachisa jedhan. Akeekkachiisi keenya jalqabaa akka mul'isutti gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa sadarkaa 5ffaarra kan ga'e ta'uu ibsuudhaan kanarra caalaa sadarkaa 6ffaan hin jiru waan ta'eef mootummaan Itoophiyaa lola dhaabsisuudhaan hojjettoota gargaarsaaf daandii saaquu qaba jechuun akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keeniyaattaa Mombaasaa taansee buufati doonii lammataa magaalaa Lamuu gama kaabaa keessatti banamuu beeksisanii jiran. Chaayinaadhaan kan ijaarame buufati doonii qarshii doolaara 3,000,000,000 fixe kun Itoophiyaa Sudaaniif biyyoota buufata doonii qabaanne kabiroo katajaajiluuf gama daldalaan buufataalee doonii naannolee kabiroo jiran waliin kan wal dorgomu ta'uun ibsameera. Pirezidaantii Keeniyaattaan haasaa dhageessisaniin buufati doonii kun naannoo sanaaf karra ta'aa jedhan. Karoorri keenya biyyattii gara industiriif dinagdee giddu galeessaatti ol guddisuudha jedhan. Buufati doonii lamuu ijaaramuu ka jalqabe bara 2016 keessa ture. Ergasii qabee Keeniyaan holloonni ishee akkatti gargaaraman gochuuf yaalaa turte. Kanaafis deebii ka ta'u meeshaalee karaa sana fe'amaniif maallaqa xiqqoo baasu Keeniyaattaan akka jedhanitti piroojektiin kun tattaaffii biyyi isaanii jireenya uummata ofii jijjiiruuf gootuuti jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa talaalliin covid 19 biyyoota Afrikaaf ergamu booda tarkifachuusaa akeekkachiisee lubbuu namoota balaarra ka buusu ta'ullee ibsee jira. Vaayirasiin koronaa arditiif daangaa darbeellee babal'achuu danda'aa jedha. Hanga ammaatti WHO'n akka gabaasetti guutummaa Afrikaa keessaa uummanni 1,047,000 covid 19 yoo qabaman kanneen 100,127 ta'an immoo du'aniiru. Jalqaba baatii kana talaalliin gara Afrikaatti ergamu hanqateera. Kaampanii ijoon talaallii kana dhiyeessu kan Hindii Waaltaan Siiram jedhamu biyya ofii keessatti weerara suukanneessaa jirurraan kan ka'e lakkoofsi talaallii jiru gatiqqeessee jira. Hanga ammaatti ardittii keessaa uummata 1,000,000,000 keessaa 24,000,000 qofti talaallii kana doozii duraa yoo fudhatan 5,500,000 immoo lamaanuu fudhataniiru jechuudhaan jaarmiyaan fayyaa addunyaa beeksisee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya fuula feesbuukii keenya irratti sagantaan keenya kallattiin yookaan laayiv tamsaasamu yeroodhaaf rakkoo teeknikaarraa kan ka'e tamsaasaa hin jiru. Kanneen kallattiin karaa intarneetii sagantaa keenya dhaga'uu feetan marsariitii yookaan weebsaayitii keenya www.afaanoromoo.com irraa dhaga'uu dandeessu. Linkii tamsaasa keenyatti isin geessu akkasumas qophiilee keenya mata mataatti maxxansaman immoo fuula feesbuukii keenyarraa yookaan marsariitii keenyarraa argachuu dandeessu. Itoophiyaan yeroo roobaa dhufaa jiru baatilee waxabajjii fagaya gidduutti hidha laga Abbayyaa kan wal mormisiisaa ture sanarraa humna elektiriikii maddisiisuu jalqabuudhaaf karoorfachuu ishee ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa kaleessa beeksisee jira. gabata Associated Press ragganne befqadu tulisa
basi dollara milioni afuriyo fi qabti jan kanijara majiro hidi laga abbayya kusa isa gara cubic metri bilioni kuda saddeti fi tuqa afuriti olkazuda yeroro ba dufu dabde mukesa bijan cubic metri bilioni kuda sadi fi qabtishan kusa jedame egama akka ipsi ministera imala jedutti lagni abbayya enibulunay jedame bekam yemuji aroba bishan laga nayili fi arkasaddetama kangumachu Umna elektrika laga kanarra maddu gara wala kesa biyatti dabarsudaf. Yokin tora umna elektrika biyatti kesa galchudaf. Dirisun sarara elektrika kilometri ibba jaafshan tama yokin maili ibba afurif afur eratu tumuramun isa begamera. Afrika kesa tokofa addunya ramo torbafa kantae hidila gabbaya harkisa getamni rawachunisa gabafamera. Barakuma lama fi diddami saditti dandetti kuturani tajajira kenna jedame egam. Oji ademsa kusa bishani fi akkata bishan gaddi su irratti. Sochi kufuta u dandau kamini yu Itopian furachu hindandesu jeda. Efsiti banakana ministera imma ala Itopia rabai. Akka gavasni robit engadda ministera imma ala biya misri sami shukuri chakasebae akka efsutti. Biji misri sochi bishan kusu Itopiani marsala mafad afi gochuf demtu hin mormitu. Akka dubbiman ministera imma ala Itopia ambasadder dina mufti jiranitti Itopian yada misri ramaddekana simattetti. Ittifa yadamtoni media awasa heddun sochi kusa bishani marsala mafafi odu umna elektrika maddisisu jalkabu irratti deggersa sani akka ibsajiran gabasamera. Itopian wagga darbe ji'a dolessaa keessa kuusa bishaanii jalqabuun ishee waa yaadatamuudha. Erga yeroo sanaatti asi Itoophiyaa Sudaanii fi Misir gidduutti jaarsummaa mootummaa Yuunaayitid Isteets isa bara Doonaald Tiraamp dabalate mariin adda addaa godhamus akkaataa itti fayyadama laga Naayil irratti waliigaltee irra ga'uun akka hin danda'amne waan beekamuudha. Ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa inni Itoophiyaan baasii mataa isheetiin xumuraa jirtu kun jireenya lammiilee biyyatti miiliyoonii 110 ol ta'u gargaaruudhaaf barbaachisaadha. Biyyoottan gajjallaa lagichaa keessaa tokko kan taate biyyi Misir lammiilee ishee miiliyoonii 100 ta'aniif bishaan laga Naayil dhimma lubbuun jireenyaati. Sudaan gama isheetiin hidhi Itoophiyaan ijaartu bishaan gara isheetti yaa'u hir'isuu danda'a jechuudhaan sodaa waan qabduu fi falmiirra jirti. Warri araara buusuudhaa fi hojjechaa jiran gaaffii jarri gaafatan keessaa inni guddaan yoo caamsaan bara dheeraa uumame Itoophiyaan biyyoottan jajjallaa jiraniif bishaan ammam gadhiisuu qabdii fi wal'aansa fuulduratti dhalachuu danda'u. Biyyoonni akkamitti hiikuu qabu isa jedhuudha jedhameera. Itoophiyaan yaada araaraa yookiin waliigaltee ishee takaaluu danda'u akka hin fudhanne dhuma irratti beeksisuun ishee gabaasamuunsaa waan yaadatamudha.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya amma immoo ka torbanitti guyyaa jimaataa yeroo mara dhiyaatu qophii labataattan sin dabarsa.
Qophii labataa. Akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kuni qophii labataati. Qindeessaan isin dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Oggoota darban keessa baay'inni fiilmii oggaa oggaadhaan Itoophiyaa keessatti dhihaatu dabalaa dhufeera. Kana keessatti dubartoonni fiilmii barreessuudhaan daayireektarummaadhaan akkasumas gahee kaan keessatti hirmaachuudhaan qooda guddaa taphachaatii jiran jedha. Kolleejii Waagner as Yuunaayitid Isteets kutaa Niyuu Yoorki keessatti piroofeesarii qarqaaraan ta'e akkasumas dhimma kanaan qoratu Stiiven Toomas. Stiiven bara 2016 qabee Yuunivarsiitii Finfinneetti waa'ee fiilmii sadarkaa maastarsiitti barsiisa. Kaffaltii malees workshoppii adda addaa dargaggoota hawwii industirii kana keessatti jijjiirama fiduu barbaadaniif kennaati turuusaa ibsa. Barreeffama qorannoo irratti hundaa'e bara 2020 baase keessatti Stiiven dubartoota industirii fiilmii Itoophiyaa jijjiira jiran jedhee tarreesse keessatti dubartoota fiilmii afaan Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan an akka piroodiyuusarii fiilmii Waadaa Sablaa Waadaa, daayireektarii fiilmii Xiiqii Seenaa Salamuun, daayireektarii fiilmii Lafaaf Lafee Hawwii Hayiluu akkasumas Kiraat Yusuf kaasuudhaan hojii isaanii amma tokko xinxaleera.
Marin qorata oggota 10 darbanif sinema Ethiopia irratti hojjechaa ture Steven Wojingode keessatti durati yefannon hoji saat yefannon qorannoo saa wal maagala maala ka fakkaatu ni sagaafatte.
When I'm teaching in Ethiopia, usually I'm teaching people about American culture or world cinema or other African cinema, so I'll teach them about
Ethiopia, ada America, cinema dunya, filmi biyota Afrika, Senegal, Nigeria fi Afrika ki bambarsisa. As gara America gandebiu mo, wanan Ethiopia ti baratti fuddirfen barresa. Faranjin adunyan wambiye sana jirule akabarazu jachada.
The world can learn more about what's going on in that country.
Itti anse dubartoni, actress hokan mo, thadu mara darbani. Filmi barresu direct gochun cinema oromo kesatti gahenin niqabu mali jijiram niqabiye sena wan himamani jiralata gafi jedun gafadde Steven.
My first essay was on Oromo cinema. One of the things that we emphasized was that some aspects of the Gada system, such as traditions like Sike and Kanafa and Adoye,
barreeffamni kiyya dura waa'ee sinimaa Oromooti. Sirna gadaa keessatti yaadamoota akka siiqqee addooyyee faatu jira. Aadaa Oromoo keessatti sirnoota jabina gahee dubartiin qabdu agarsiisan jiru. Wanni qorannoo keenya keessatti argine filmiiwwan Oromoo dhiiraanis dubartiidhaanis hojjetaman aadaan kun akka isaan hawwatu kana filmii afaan Oromoo qofootoo hin taane afaan Amaara amma tokko keessatti argineerra.
Men and women were very interested in this tradition.
Qorataan kun keessumattuu jedha yaadamni safuu wal danda'uudha fi wal jajjabeessu agarsiisu. Aadaa United States fi biyyoota lixaa keessatti hin mul'anne kun filmiiwwan afaan Oromootiin hojjetaman kana keessatti agarsiifamaati jiranii jedha.
And I think it's a unique way of empowering women that is different from Europe and the United States. Feminism looks different because it's based on this deep tradition of what they call safu, which I guess in English is translated as balance.
Yaadamni kun kara addateen dubartoota jabeessa. Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteetsi irraa adda. Aadaa safuu irratti hundaa'e. Ingiliffaadhaan kun balance akka jechuuti. Kunis dubartoonni fi warri dhiiraa akkamitti humna yookiin jabina walii ta'anii waan jedhu. Aadaan biyyoota lixaa mirga irratti xiyyeeffata. Safuun gara lamaan laaluu fi wal kabajaa irratti.
In the Oromo traditions it's a focus on balance and respect.
Kanaafis walumaagala gama industirii filmitiin hirmaannan dubartootaa guddaadha an jedhan. Qorataa fi barsiisan filmii Steven oggoota 10 darban keessatti Itoophiyaatti filmiiwwan hojjetaman keessaa harki 20 dubartootani. Kana jechuunis hojiin kun dubartootaaf salphaadha jechuu akka hin taane danqaan baay'een akka jiru yaadachiisan.
You ask anybody in Addis Ababa, if you ask anybody there, if you ask Oromos or Amaras or whatever ethnic group you're talking to, the women will tell you that it is harder for them and that yes, it is a male dominated industry.
Finfinnee dhaqxee Oromos, Amaras, nama gosa kamuu hoo gaafatte dubartoonni waan sirriitti himan isaanii fi industiriin kun ulfaataa ta'uudha. Dhuguma industiriin filmii kun harka caalaan isaan dhiiraan dhuunfatame. Sana eenyumtuu sitti hima. Garuu dubartoonni filmii hojjechuun maaliif akka barbaachisus sitti himan. Sababiin isaas isaan dhimmoota hariiroo addaa ta'an, seenaa addaa ta'an, namni biyya sana hundi arguu qabu irratti waan xiyyeeffataniifi.
Relationships and they focus on different stories that I think everyone in the country needs to listen to and hear.
Steven Debaludanis.
There's been a lot of analysis that shows that in many movies that are made by male filmmakers, when a woman is talking, it's always about her relationship to the man.
Filmii dhiirotaan hojjetaman baay'ee keessatti gahee dubartootaa kennamu yoo ilaalte dhimmi isaan irratti haasa'an hariiroo isaan haadha, intala, hiriyaa fi hawaasa wajjin qaban otoo hin ta'in hariiroo dhiirotaa wajjin qabani. Dubartoota filmii barreessaniif garuu kuni adda. Uumamaan waan amma kanaa olitti ibsameen hunda of keessaa ni qabaata. waye mati waye dinagde dimota dadda jirenya nama hunda ilalatan jechukiyam dironni filmi hojjetan yero to kotokko san inin rabatu unduma jechukiyam.
I think male filmmakers sometimes forget to show that and so they don't. Now not all males
karakanin dubartonni tanandura hoji mi daga tokko kallam hojjetani samboda yero erada hoji kanarra fagatan jiran qoranno ketirra kaudan kuni mali filata gafi jedu rode bisan.
Because of a lot of traditions and you know family dynamics and pressures from family and
sawa ada won adada diba mati akasumasi mallaka hojich gafatu ilalta kesa galchite dubartota fi qarran filmi hojechu jiru tinoda akai yada kiyatti rakini guddan mallaka filmin mallaka gudda akasumasi yero baye sirra furata wal magalatti enyutu mallaqa fi yero gudda qaba waan jedhutti gala.
Who has free time? Who has free time and money to be able to go to school and become a filmmaker?
Dubartoota jijjiiraman maasii walitti haasofne kana fidan keessa ammoo maqaan Kairaat Yusuf adda durummaadhaan ka'a. Kairaat as Amerikaa Chicago keessa teechee fiilmii afaan Oromoo lama ummata biraan geechetti bara 2015 asaanti bara 2017 ammoo siifan
directing godha nin barreessaati keessattis nin hirmaadha editing illee godhu movie kiyya kalammafaa kanin edit godhe ana
Chicago keessa hawaasni Oromoo ballaa miti guddaa miti taatota argachuu irratti akkamitti milkoofte.
Ni ulfaata asitti hojjechuuni akka biyyaatii miti aktaroota harkachuudhaaf yookaan ammoo namoota adda addaa ogummaa adda addaa qaban harkachuudhaaf travel godhuu qabda. So challenjii ni jira challenjii san hundumaa'uu dabarree hojjechuun keenya ijoolleen wajjin hojjetan hedduu hedduun galateeffachuu barbaada. Ijoollee murattuu fi kutattuudha. Beekte artii keenya ni guddisna nuutu jira jedhaniiti qoma dhawatanii as bahanii hojjetan jechuudha ijoolleen.
Biyya odoon bahinis dura qophiituu dhangaatiin gara aartii dhufte jaalala aartiitiif hojjenna malee industiriin fiilmii karaa galii argachuutiin fagoo jiraa jetti.
Waa'ee maallaqa osoo dubbachuu baatan gaariidha. Maaliif yoo jettee aartiin Oromoo maalirra jira? Dhugumatti amma aartistootni hundinuu warree sirbaniis haa ta'u, warree waa barreessaniis haa ta'u, warree fiilmii dalaganiis haa ta'u, aartii Oromoo irraa dhugumatti galii harkachaa jiran hajuu gaaffii guddaa keessa nama galcha. Aartistoonni Oromoo inni hojjetaniif ogummaa isaan keessa jiru baasuudhaaf malee maallaqa harkanna jaaniiti miti. Maaliif yoo jettee waliin gidu yeroo ammaan tanaa kana keessatti ka jiru. I think maybe maalif maarkeetingii kanaatiitu rakkoo qabanatti fakkaata akkaan ilaalee arku kanatti maalif namoonni maarkeetingii kanarratti dalagani jirani yoo jiraatanoo haala akkamiitiin nuti isaan harkachuu dandeenya isaan sanii hojjinoo akkamitti wajjin hojjechuu dandeenya hajuu isaan irratti I think irratti akka gaariitti hojjechuu nurra jiranatti fakkaata.
Qarqara Piroofeesarii Anta'ee Stiiven Toomas barreeffama ogeessota fiilmii Itoophiyaa keessatti gahee dubartoota irratti xiyyeeffatee barreesse irratti waa'ee hojii keetii barreessera.
Dhugumatti beektee ogummaa aartii sanuu Oromoo qabaachuun kiyya hedduun itti boona. Maqaa Oromoochi keessattuu dhoosisuun kiyya hedduu hedduu na gammachiisee jira. Maaliif yoo jenne silaa ijoolleen Oromoo waa hedduu dalaguutu irra jira gawaanni. Akka hin daleenye nu godhu waan adda addaati jira san keessa deemuu hin barbaadu malee san keessa cabsee ani karaa kanatti hanga takka tarkaanfuma xiqqoo takka illee tarkaanfattuu danda'uun kiyya hedduu hedduu na gammachiisee jiraasi. Borummoo yoo rabbi je'ee film industirii keessaas akka gaaritti seennee isaa intarnaashinaal Oromoo seenee darajaa guddaarra akka ga'u abdii guddaan qaba.
Dubartoonni akka taatotaatti yookaan immoo aktirasiidha ala barreessuudhaan daayireekti gochuudhaan ofii uumuun kuni fiilmii Oromoo keessatti gahee akkamii calaqqisiisa jira? Waan adda ta'e maal fidaa jira jettee yaadda?
Waanuma tokko hin danda'u ani jedhanii if cabsanii jiraachuun irra jiru. Karaa tokko tokkoon ammoo yaa ni jira chaalenjiin garuu hanga sana keessatti guddistee ilaaluun sirra jiru maaliifi ispeeshaalii yoo asfaayisaa kan jiraannu ta'e. Dubartiinis mirga qabdi dhiirtiinis mirga qaba wannummaan takkaillee wanni cimqu takkaillee hin jiru. So kanaafuu ijoollee amma dhuftuuf murannoo kutanno yok abattan bikkan yettansan geuni dendeetu ninja
tolega kairate ga filmin ke yalla mata sifan barakuma lama fi 17 bahe suni bubulera ma badde
amma ga pandemic ke khaisa jira covid-19 hanati to soso hunu dorke jira so hoji hedun harka qaba filmi warabba mujachuda ga yarosa egate to madema
firmi keras warilal warbadan kara facebookis kara youtubeis asantis sifanis argachu dandechani egan dubartoni branis dufati jirani filmin documentary jessica bashrin hojjetame fayyada yejedu as america kesetti agar sifamati jira bada sabayis muher san qopi bratanan tidebia qopin labatan harrakan mantumura mera antigist gemmeti nagahan
gittin koppi chef guddangala tom sadda geffato ta kenya kada ga jirta radio sagale america saganta fa normoti gurmule mirgana mo ma kenya ke sa akango nibiyetti morale baqatto ta guguddo lama ka baqatto ni ko lugalto ni wal magalet kuma dibba furiol ke sa qubatani jiran cufu karora ba fa kan ke sa debi ani lalanga fata jiru morale lamen ka kuma dadab ke sa baqatto ni jiratan irrajres isani somalia sudan kibarra ka garsanet baqata yoto marim motuma kenya wolin geggesemu akka morale insun cufamne taasisu malab dijiru qaban gabasa victoria munga jallene turis
motuman kenya denya kan moraba qattota kan ka kuma fi dadab cufuf akka jiru lafsun baqattota kuma dibafur morale men ke sa jiratan irrate dipina sammu fi soda umejra isankana kesa to kokante ribe adro barakumala mafkudalam republiki demokratoa kongo kesa wolitti buinsa frottan sagala fate de sumbe akanni dubbatut
lakini tulishukuru serikali wakati walikaa pamoja na UNHCR na kutoa tena muda wa mwaka mmoja
biyeko kesa garelen milisha polisi walin walwarana turan kanaf jecha polisin ganden kesa jiran nu kesa dufudan hunde kenya rebe derga gotammo ajje satureje erga sana as bakkinni jiraat moraka kuma tae jolle sashanan achke satti gudisajir abdin niqabu motumman kenya mora ofisafi mati sahara horate kesa jiraatu san bana tursa kajed kanamale jed
wakiwa kwenye pori huko wanaingia kwenda wakipigana na serikali sasa serikali ikikuja kwenye kijiji
motumman dababa qattota kan tokumma motum mota yokan UNHCR walin dubbachu saf nigalate fanna yero hafte ka waggato ko keset marida balata gaggesun garabiye kenyat akkanu indebisne taasisu abdije unqabajede angonni kenya falmi gaggesanin morawon baqata lamenkun sodana genya umaniru kajedu yotaw gamakanin emmo qabenya biyetti fitajiru kajed UNHCR rif motumman kenya moraba qatalaman bana taani akaturangochu mariga gefa mutibu fanijiru garu ibsa ebele digdami sagal baen barresan kabine fred matiangai akajedanitti kenyan saganta baqattota qubachisu kambara kumala mafkudaja jalqaba metumursitu fojjata jirti kanaf ejenna kenya durani kante morada dabi kakuma watabaji soddom barakuma lamaf digdamat cufuf jirrajedan hayyonni nagenya kajedanitti yakkafi hokkarri morale baqattota kana wolin hidata qaban baye tiqowanta anivjecha cufsisun dandaan george musamali kenya keset tintala waye nagenyati yada kenanin
let's police the refugee camps more, let's provide more resources to the refugee camps, and you find that even some of these refugees
mech alat polisota morala men kesatti bobbasu na egnu akasumas qabenya barbaachi so achittaraman baqattoni kun hangitok mora kesatti dallatan kanaf biyetakka argani yokan kesa jiratani himbennet ergamu jettu dajedan
radio sagale america galgala kesa salama walakka jalkaba ga sasadit meter bandi digdemilama yokan kilohertz kumkuda sadif betorbal jata mission ret meter bandi digdemission yokan kilohertz kumkuda lama fafu tamaret akkasumas meter bandi sodomitok yokan kilohertz kumkuda lama befuris sadde tamission ret witata gajmatat qopya fanoromotin debers asratrawata Kopi kenya dileti utata walikti debina, kopi kenya satelaiti intamsa sunu limo boru walikti debina la gifatota kenya.